sakiraɓe on bisimillah e nde yewtere fabodiren alal baare fuu kertanade himɓe eggube wonɓe ley leydi meɗen ndi e ɗo gonɗo ley mali fuu e maggal muɗumen jowti on heɗade sembe kabaruji ɗi an ley mali ley dakorɗe eggube gonɗe ley leydi meɗen ndi ONG ngaji kumani ɗe neɗɗako ana gaɗa immadaraji watta fuu e wadde oppongoji mere mere guite himɓe egguɓe wonɓe ley caɗele hono ɗi golleji gaɗirata en ɓeydirto fam nde yewtere men noddirta magasine fewde e eggugoji saabi basiji gonɗi ley leydi meɗen ndi CICR ana waɗa immadaraji sawrude mere mere fa yettade hokkude safareji nde golleji kumani neɗɗako watta fuu ana waɗa ɗi golleji wallude himɓe wonɓe ley caɗele waɗine ɗi golleji saabi Allah komi mbiyata invité de la semaine en bisiman ɗo docteur Ali Ouattara o coordinateur programme santé CICR o tindina ɗenen golleji sawrugol koɓe gaɗanta himɓe egguɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi sini neɗɗo wumi nden andata nafa guite ɓeɗon korongol bandol keƴar meɗen gonɗo yooru landeke himɓe ndi gendi ɓe tindini en konumɓe paami e ngol bandol ɗi kabaruji Ousmane Ñalbol yettintoon ɗo gonniɗen to ɓoggui jande to yo Amadou Sanogo. Sakiraɓe heeɗiɓe ɗo gonɗo le mali fuu e maggal muɗumen jowti on heɗade studio tamane no andirinɗo ni le mali le dakorɗe egguɓe godi ONG ngaji kumani ɗi neɗɗako aɗa gaɗa immadaraji oppongoji mere mere himɓe ɓe gala bawɗe hono ɗe baali an hen walde ɓe noddirde anga hinna gande immadaraji ƴiwde sappo e jeenayi yottade noga e nayyi lewru janvier hitande 2026 wadde oppongoji egguɓe wonɓe dakorde falaje leyɗi immadaraji ko ɓuuri himɓe capanɗe tato nde woni ɓeɓe ƴewɓe dokkidu safareji mere mere hono ɗi golleji ana gaɗa du ley kedde leydi meɗen ndi hono to moƴtito kañe e Bagnagara hooreɓe ɗe dakorɗe ana gaɗa immadaraji wallude ɓe himɓe fuu ɓuri nayeɓe yalla ana kewta guite muɓɓen na du ana keɓa guikke goɗɗo nde yewtere pawinde dow kabaru sawrugol guite himɓe egguɓe min waɗni en dow faccitago sita sidibe
lewi kanko Amadou Diallo hoorejo yimɓe dibbaɓe waɗa jooɗi le dene falaje o holliti wi caggan Faba Muña walla ko noddirte anka hinna yimɓe jooɗiɓe on nokku heɓi winnade inde mumen ko nayri banggal ñonugo guite maɓɓe dokotere en fandene dokotere ñownoɓe guite ƴuwde leyɗe yogaji warda o holliti wine walle waɗi hono ɗi golleji ko heewi guiddi ko yaata duuɓi joyyi yalla ɓe yimɓe dibbaɓe jooɗi on nokku guite mumen ana heeɓa ñownede
kamɓe yimɓeje hono joon kam guitem cuddi fuu waɗa galbal ɗo mi winda inde muɗum gilla ɓe gara so ɓe gari tamtiji liste on duminelda liste on e ɗum woni dokotere ami silla to ami piito mi wiha jonka so ɓe gari fuu matina kam ene wawi hono leydi Canada e yimɓe Qatar yimɓe Turki
leyi fa hannen kanko Amadou Diallo ɓe neyi en guite men ana ƴeewe mere mere fottata kasinɓe hokke cafaje du o holliti fa hannen wi dokotere ñownoɓe guite golleɓe baali hinnotoɓe ana waɗa ɗi golleji ko yaata kila tatle hitande
jonka so ɓe gari fuu ɓe nodda kam hay Amadou yimɓe me meɗen ɓe gari ɗum haɓɓito fa teen mi nodda yimɓeɓe so mi yaariɓe toon mi daro faaɓe fuu ɓe mbumta kanɗo wumtude wumta tawa wumtata e ordonnance winde hokke safare du mi mbumtinaɓe kokka safare ɓolum fi sabilillahi warrasulu jeko hitande fuu no wawi hono ndaku laabi tati minka ko andu ɓe garata hono ɓe gollidammi ɓe ka woɓɓe na gara ko wona ɓen
lewi neɗɗo goto mo guite muɗum heɓa ƴeewa toɓɓe dokotere en o holliti ɗum nafimo sanne cagganne o ñawna toɓɓe dokotere en jiile makko warti ona salmina sanne fiɓe dabiriji ɗi golleji
non guite wumti fa laaɓi mi yetti Amadou Diallo
wumtinoke no ko neeɓi seeɗa ka jooninka e ngal kam heɓa e warde e dow Allah e dow mo golle o gasi ne njiya sanne Allah reen
min ɗum mi wari Amadou Diallo yaari kam to wumtinoɓe to mi tawi min ka neɗɗo am sella mi heɓay kami kokki min cooda safari min coodi miɗen gaɗa tiyaɓe maɓɓe gasi
mi yiimi wumti tiyaɓe maɓɓe Allah yaara golle maɓɓe yeeso
mi yaarama to guitta cawrete mi jowti Amadou manga mi jowti to o yaari kam to mi barkini on mi yetti on sanne 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 jiiɗen laaɓayde miɗa yiya seeɗa seeɗa alhamdulillah nawde fuu waɗa
ley tan uñaɗe ɗiɗi e noga e joyyi yimɓe dibbaɓe jooɗi le dene sokura sewari le lammutti ɓeydo holliti kañ e ndu heɓama ñowna toko dokotere en ñownoɓe guite golloɓe le baali hinnotoɓe ɗum ngu holliti kanko Oumar Bari hoorejo yimɓe jooɗiɓe on nokku ko holliti fa hannen hono ɗi immadaraji an hani waɗede le nokkuyto yimɓe dibbaɓe jooɗi toon
min keɓino e 2025 o komin keɓino ayo ɓe gari ɗo ɓe ƴeewi kabaruji nawuji ko woni yimɓe kabaru cukolloyi e rewɓe fuu ɓe ƴeewi ɗo fuu waɗama ɗo ɓe mere mere tan waɗa fay mbuɗnal ngal ka yimɓe tiɗoraɓe ana goni e nokku o sanne nenne ɗo nokku yimɓe soɗoraɓe goni a tawan ñawuji tiiɗuɗi ana goodi nenne sani min keeɓi fa hannde ɓe gattanimin hakkille ɓe ƴeewi a andi fay so ñaw ko woni e ma fay so a heɓa safare ɗo a ñande keɓuɗa fo aɗa andi to pondotoɗa nenne heɓude fa anda hoɗum jaati woni e joomum na hono watta sereno e muɗum ɗum du yo hunde mawde
lewi kanko mani arama goto hore yimbe dibbabe yubi genni badjangara war jodi nukku nodirta do kenji holliti be yimbe hebe chafaje fartare kasin gidem yewama du mere mere bena tewtra fa hannen hono o faba munya wada to bali hinato yalla jamaru ko wala bobde an heba faabe
andita don rasula sizat
de wakat jon o doktoro mbe anadom kambe du wondi dardaade e saddaaji chafaje amen de fu kabaru o wana ko newani men sawrugol mabbe amen mere mere yoy balla mawdo juude amen
wonde kadde ayi
ciagan mudun yimbe dibbaabe joodi dennukoje ana tewtra lam ko be leedi malindo tinno hebbina hono di imadraaji le doktoroje to gite nyomde le leedni fu e mangal mudun
e jettande gollide kuminede nedda ku darani de sawrude himbe egube bom e leedi meden di on tagite yide tan do imadraaji mabbe di himbe egube hewbe kewti gite mu ben comme biata invité de la semaine du CICR don comité international de la Croix Rouge kany woni mo min kebi hende yontre le mali himbe hewbe egube saabe basiji CICR ana walla dum ben bangal cellal daranade sawrde dum ben e hokkude dum ben safareji mere mere do tinnaade mabbe hokkugal jom en hakkilaji lobbi ley nukkoje e mo ene de gollide kumunide neda ko an wada immadaraji do wallade be himbe be ngala bawde hed woni ko himbe e gube kasindini gollije hede woni be ngatta fa ben en keba sawrede le hitande 2025 himbe hon foton woni be CICR darani do hejoji mudon docteur Ali Watara jubbinaw golleji bangal cellal CICR note ke landi am do faccitango Ali Cisse.
Dès que le CICR est informé de l'arrivée des populations déplacées, nous parlons directement avec
ce fait de CICR andinama yimbe egi ude jonde mu em warde nokko goddo min jahami min kaltida e horebe gollirdu kumanibe cellal le ondo nokku yalla sawrugol bendo yimbe ana heba wadirede mere mere tati kewdo woni itetedi yalla beedo yimbel ana heba sawrurede no wodiri hono no adiji dimi bamidi wiri sumi bettike don dum min kaltana janyeli di centre mobe mbawi yottade mudum faabe kalta ko be kasindine mudum nadu ko woni chadale mabbe dum fu ana sembina labal fayeto ko fedde CICR han wadande yimbe be tordaaji yotti to ana sembina labal le golle ame o ana holita du fedde CICR ko han wadande yimbe tampube ko yimbe egube ule jonde mu em hasindini bangal challal ana wayi fondede titalaaji di basiji di yottinta yimbe be do yimbel ko heewi e mu em fu hakkilaaji mu em ko wuruji sabi no be egiri ude nokkule mabbe de kanye ko be njoppi ciagal mabbe ana hore mabbe du be anda hono be latto hoto ben jaata dum yoga chadel de ben jiata el eggugol mabbe gol ana nyaw ubal nyawuji hono reddugur nyaw fofango puje chaldi mabbe fayato barmeleji goddi kasen fedde CICR ne daranike wakati fu so tawi dum latike wajibi podde di chuudi dogotoroji di wawa yaade chagal mudum fey fa darano chalal el hore edo yimbe le imadaraji di watta fewde yimbel be chadele hewti sabi basiji di fedde CICR el golidal hakune mudum e gol nirbi goddi kumanidi challal ana wada faba muyaji fewre yimbe yogabe mere mere bangal chafaje le hakkun mabbe ana rewbel kaminbe sukabe be jottinay dubi joyi yimbel egube iwle jonde mu em be kibinay lebbi tati e le misalu mi de mbawi halde gollidal hakkune amen e suudu ministre kumanido challal yirwere nedaku momi paboto yallan heba faba de kanyundu chuudi dugotoroji battidi nokkuto yimbel egube iwle jonde mu em be kibinay lebbi tati na du lebbi jeegom woni faba keba daranaade ben do yimbe hokkugol dido chuudi dogotoroji ledde kaaki gollirdi fayato mu intinde nokkol mabbe yogaaji ana e komi golliditta golleedi sambe mudum fu kraw rouge malien watta dum yalla na noto no yaawiri yimbe tampube le hitan 2025 ko buri nyaawbe uchinaaji temede nayon woni be mi darani cellal mu en le chuudi dogotoroji kew o do al qadara ana waawi sedaade imadaraaji di fedde CICR watta fa noto yimbel be ngala bawde san ko hasindine mudum bangal cellal
à répondre aux besoins de santé des populations les plus vulnérables.
Docteur Ali Watara jubbino golleji cellal le CICR halaji mada di pamama sanne andama do hedoni ko gondudon wadde do kabaru daranade cellal himbe egube Ali Cisse andu a jaram feccitinde halaji makko di fay etawed egungoji sembe gondile leydi meden de himbe yogabe e gubbe ana gondi wadde imadaraji yalla ana bawana koy mu ben do daranade gollininde koy mu ben yogabe ara ngada jaguji yogabe ara ngada golle juude fa yottade demal be himbe egudo tilallaji mu dum baylitidi do dartude en nafangaji fa kewta ndima ko mu ben dum yo jantore imirana kilu mayga do faccitango sita sidibe
yimbe hewbe dibbabe yoppini ko jum en ana wonde wadde golle jogaji hannen ko natto sabe darro ko mebbe dum ko holliti kanko haawadi dikko debbo goto jodi do le genni sokura ko yata dubbi jeddi kono faccinta amen al haliji makko
parni soma yiji parni on kabete ka soma on kabi sodam sottani kimi fu mbeɗa heɓa hen jaade. Wonko ngabbinta seeɗa nden ko ngabbinta sa suudu kay fa neɗɗo hocca hunde fuu ko anti ka wonko nafata kan jaade. Mi heeɓi balligu nde wootere, balligu farani cakuru farani wotoru sikkoro no wiyete botoru ɗumni kemi hanna rewɓe ummo tinno kay sa tinnaki gollaka tan a wawa heɓude jaaha yeeso.
On hulitafa hannen nafa gollude hoore muɗum fattarkas on tewta rewɓe keddanɓe tinno parti jooɗo sownira juuɗe mumen. Lewi kanko Hassane Bari goto ƴuɗo genni Badiangara giddile hitan ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi o holliti wi gurgal makko wala ko yaafi sanne ga ɗo e tawede fuu on wonde fiine hoore ko dabiriji.
Hay joni kamin gari ɗon miɗen gaɗa debre minni montugol hono gineji ko nandi pano téléphone ngaji hono nokku robina photo courant ngaji ko no ɗon ni woni golle an
ara heeɓe hen seeɗa seeɗa
mbiɗa heeɓa ɗon jaati sane heeɓa jaati e coggu soma an yalta hen wala ko hatta golle o heɓude fa waɗa sembe de wala sembe fa mi heeɓa guineji gollirɗi ana wawi darde jaati dépassé hen ko heewi ana yalta hen.
Lafi kaaki gollirɗi ɗum yo tiɗɗala goto ko ɓe yimɓe holliti ga ɗo e tawede fuu ko heewi maɓɓe ana wonde darrade almasaɗɗaji mumen. Ɗum ko holliti kanko Hamid Ag Hayma neɗɗo goto ƴuɗo genni intilit wari jooɗi gawo giddi hitan ujunaje ɗiɗi e nogae ɗiɗi o holliti no dibba yoppi suudu ba makko hunde foof heɓe o ummidi e muɗum gasaɓe balle ko joɗɗi ba makko o heɓi faaba muña ono rema jarde makko.
Nde oɗo golle jarde ni keɓanmi e muɗum ko darontomi saɗɗaji am fayso gollal ngal ana taaɗi.
Ɗi kabarji ana hollita fa hannden tinnare ko ɓe yimɓe wonde wadde fes tawama ɓenle keɗalaji ɗo e tawede fuu ɓede wonde fiide dabiriji honno ɓe dardeto e koye mabɓe.
Imirana Kilumayga a jarama e wadde nde jantore mila sakiraɓe heeɗiɓe on keeɓi faamu sanne dow kabaruji ɓe yimɓe egguɓe gonduɓe wadde golleji yalla ana mbawana koye muɓɓen. Rubrique artiste invité de la semaine nde yontere mumen keeɓi o suka jokkole jimowo jaaɗo Burkina ka wattu joni omo tawa ley leydi meɗen Mali ndi inde makko artiste Yaku ana wiye Marabi Wan. Le haalaji makko o jimowo o holliti en jimi makko ɗi hono gorri heɗum woni ko watta ley Mali taɓe heɗen o wardi ɗo ley muɗum o holliti ende koni hakkille makko dow kabaruji yimɓe eggo on ɓe ley leydi meɗen ndi heɗum woni ko kaani waɗanede yal ana jalta e caɗele ɗi goni ley mumen ɗe keɗɗen ko lanodirimi makko.
Femo wana pullo ana andi pullo susa gacce faymo wana pullo ana hala pullo susa gacce sa holike pullo a holike dimo pullo susa gacce sa yadi pullo a yadi e dimo pullo susa gacce sa jokki pullo a jokki e dimo pullo susa gacce.
Sakiraɓe en kawri ɗo e suku jokkole goto miɗen miil o Burkinanke ka hannde ka ley leydi Mali ɗo jooɗi nenna en mbiyam o haalana en innde makko e yettore makko farde meɗen jokkinde gajaati o.
Bon mi salmini pulaku kala hettore émission o Foutafen men miɗo wiye Ousmane yettore an yuttal inchallah.
Ousmane Tall hono woni innde ma hono innde artiste?
Innde artiste yimɓe funandiri kam Marabi Wan.
Marabi Wan, yes. Marabi Wan a Burkinanke no mais ana way hon joni ka ɓooyiɗo Mali ɗo de?
Way noon mi Burkinanke me so nokku welima sa yiya ɓooyi e nokku fuu nokku welma noon donc joni kay mbiɗa waɗi considéré comme malien.
Nenno hannde ka jatotoɗo hoore ma jaade hono a malinke ni nenno e jimi ɗi nane hono puɗɗirinɗa ɗum?
Bon jimi ɗi no puɗɗirmi ɗi arande de kay fuu mi fan Alice ko ni wonnomi. Donc, keɗo jimmakko sanne sanne ana wela kam toro donc min dumi yi miɗo wawi wadde ɗum seeɗa wi immoto mi dara mi darono keɓirammi mi laato yono makko ni ɗum weli kam
nano Burkina to puɗɗoɗa wadde ɗum na ko garɗa mari ɗum puɗɗoɗa ɗum
bo mi fuɗɗi ɗum gilla Burkina to mais fe goto anda ka denk joni ko garmi ga bangi makko ɗo donc waɗi sababu yimɓe andi kam voilà
duɓi fu ko garɗa mali joni
ko garmi mali joni ana yaa duuɓi ɗiɗi parce que mi wari ga timmoɗe 2023 donc tati ɗi kiɓɓa me ɓadi kiɓɓude joni
nen ana jimma ɗi do heɗum woni ko ɗi pawi
bon jimmiyan ɗi ana doga dow kulle kewɗe me dow ɗo ɗi ɓuuri doggude jaati jaati woni no actualité ji ɗi wonno yaara joni joni jeunesse pulako parce que arande nde fulɓe no gorruno eno gorri ande wona gotun donc yimɓe fini way yonono siga heddi ɗi gorrini donc jimi ɗi fof a tawan dow ɗon doga dow
Daratako Marabi mi daratako Ebe woni ki bolirde kule didi de wana gutum Uto du el el dunanandi o wana gutum Jadirabe gidirabe o wana gutum Oma woni kidam mo famurumi o yo kidam Oma woni kidam yidan doka jamu yo kidam Oma woni kidam sunawi yete do kidam Teutu kido anda sino ganyo kido nananda Teutu kido anda o ganyo kido na yada Teutu kido anda sino ganyo kido nananda Teutu kido anda o ganyo kido na yada Mopamuru da otina emun Mballo matina emun Aduna yo watunon Fu e watu mun watu hanu da gollude imma gollu e watu nen watu jogi da semeden handa gollude watu nen suka way ana watu mun aduna na hala hala mun ana wawi golle mun tultana hinni haje mun yoga ana yurno kana jewira kankite bonde tobe ana hala hala na halira dun kunde bonde be ana mi wala tan dun wakati fu mi da e golle mi da e golle mi da e golle
landete ay leydi meden di Mali Burkina donc ay mbiyan leydi AES du fay hatade Niger andi ko mbayda Burkina to andi ko tawda de Mali do sabe basiji di himbe hewben egg nukkuji mubben himbe egobbe nukkuji mubben fa ngara le galluji mawde na fa ngara fey jokka hono fle gure pamare de hedi woni ko mbiyataabe ko himbe mbisimo be hedi woni ko kaani wadande be
bon ka hala kay ko to fu ana andi parce que so ay neddo juuy galle mu wari jodo ke nokku do wala galle wala neddo fu anda fe goto donc kay wana gidaade mo ronkuni non donc jomi an hani wallede kaddi no wawira fof inshallah
d'accord en jidu refugee en gon yoga be jatan yo fa Burkina yo Niger ana ngara no jodo li Mali hedon ko biyata Malin kobe e fewdi e be himbe
bon en fait refugee kay fou yo refugee ron koron yo do fa Burkina wariga di andi no gor wulani do ni non donc fou wana singine mballa
d'accord farde meden na seedu de joni mi landete yalla eski ko ngarda mal dum wonti yalla di kibuda do seeda
bon arande kay fou ko garmi ga ti dalla fu mo ardim kemmi kay parce que mi warno do ni mi wada wakati goto mi wada projet ngaji am hakki projet seeda mi wirfo donc ngarmi ko tawi wakati mo kurana tadja do toro ko donc ti dalla ko ardim jimi do kay fu problème courant donc après ça gilla ni jottimi do alisko do kay ça va
anena joni ani maada heddoto mali do na wirfoto Burkina
bon joni kay ko woni anni am pay kay mi do woni hakkunde majji dit fof mais yimbe be kambe do be tilobe hala ko woni hakkilde mabbe ko
d'accord un projet ngaji maada
bon pour le moment mi do woni mo inde album
LVD
Marabi Wat Jabru.
Hey my man.
Mi soyi no to kule gote mi tima hore mi jala watu jimita ikoto imbe wope mi tima hore mi jala ko andu mi wata yono anda musta hore yam ko yi umi wata yono mi ai musta hore yam to sebe te utado atawa ana worry lei to sebe te utalei atawa ana worry do yi da to sebe te utado atawa ana worry lei to sebe te utalei atawa ana worry do Bimi mi do hollito bimi homo wani yede homo wani manede wala funji do yenede ache mi wala hore yam sabe mi mburandu de hore yam ache mi mana hore yam sabe mi mburandu de hore yam samotas bitin ta kanjagal mimbo potas bitin ta kanjagal ala ando amia mabedi hitini be jagal hodu wada famata ajo hakile me afamata Me hodun wada nanata, ada jogi no pia nanata. Me hodun wada yata da futini gite me ayata. Me hodun wana fata, hodun fu na fata. Suba, mi soyu no to kule gote, mi tima hore mi jala. Watu jimita yekoto imbe wope, mi tima hore mi jala. Kwa anu mi wada yono anda, mufta hore ya. Koi umi wada yono mi ayo. Sebete utado, atawa ana worry lei. To sebete utalei, atawa ana worry do. Ida ta sebete utado, atawa ana worry lei. To sebete utalei, atawa ana worry do. Ida ta. Ulata ana yete tal, wari warti e bon nouvelle. Ika na sudu ko pehel, eda teksi opuni wel. Tanga ya mira kapati wat. Saya miraka patihan patihan segerenon o patihan patihan segerenon o patihan
sala jeni tilike ga jati to ko do seeda mi waran holla dat mo album han yoppete
merci tali sinke o a jara masanne bismi do o suko jokolle malinke burkina nge hande kan non bietemo en biamo o jaram
merci ni yetti
Hey my man.
Suba, mi soyu no to kule gote, mi tima hore mi jala. Watu jimita ikoto imbe wope, mi tima hore mi jala. Kwa anu mi wata yono anda, mufta hore yam. Kwa yi umi wata yono mi ayo, mufta hore yam. To sebete utado, atawa ana worry lei. To sebete utalei, atawa ana worry do. Ida ta sebete utado. Ana worry lei o sebete utalei atawa ana worry do ida ta bimi mi do hollito bimi homo wani yede homo wani manede wala funji do yenede ache mi wala hore yam sabe mi mburandu de hore yam ache mi mana hore yam sabe mi mburandu de hore yam samotas bitin ta kanjagal mimbo potas bitin ta kanjagal Ala andu amia mabedi hiti ni bejagal Hodun wada famata, ajo hakile me afamata Me hodun wada nanata, ada jogi no pia nanata Me hodun wada yata da futini gite me ayata Me hodun wana fata, hodun fu na fata Mi soyu no to kule gote, mi tima hore mi jala Watu jimita ikoto imbe wope, mi tima hore mi jala Kwa anu mi wata yono anda, mufta hore yam Kwa yi umi wata yono mi hiay, mufta hore yam Kusobete utado, atawa ana worry
Marabi wan jarama, mide mila head top en burkina ngope taban jutili mali handen Ana mbeliti sane head ade marabi wan do studio tamani Edemba wide mali burkina kafu en goten en ina got en abogoto en jottake joni ko min biyata proverbe de la semaine haa ɗoni purol yontere sini neɗɗo wumi nden andata nafa gite ngol purol no holla wiide neɗɗo andata nafa ko jogi faase morsi ɗon misalu sini aɗa selli nde ñawɗa fuu nden andata nafa cellal sini a sirti neɗɗo ma nden andata nafa muɗon yimɓe yowaru les région motti kolti en ko woni hakkille muɓen dow ngol purol dow baalel haala keƴare meɗen gonɗo toon bamuy keebe
nda yewle gite an jogi nafa kina mbuma a anda cellal jogi nafa kina ñawa a anda cuka ko an jogi sembe kina laata mawɗo so latke mawɗo fo hunda wawa fayli huntugol cera wawa a anda jewdan jogi nafaɗo kina laatɗa miskina sake miskina fo anda jewdan jogi nafa sabi hunde ko jiɗa muƴe fofawa muƴinde jeedowamu ina hunde fo miskina ko fewna wawa muƴinde ko jiiɗa fa muƴe fofawa tawa wawa sabi wala ko jiɗa sakko muƴina ɗumwoni koro haalaji am ɗi
salamu aleykum minen yowaruga mi anda jaam ana weeli kana min naati e torro mi anda jiile du ana jogi nafa kina sa wuumi keɓal mi anda ana jogi nafa kina sa tiɗalle heeɓima callal du mi anda nafa muɗum kina sa ñaw heeɓima torro ko min goni e muɗum e leydi amen ndi mi anda jaam ana weeli kana min naati e torro o nde mi andi jaam jaka hono mum wala alhamdulillah rabbil alamin leydi men ndi du mi anda e laafie min gonno mi anda jaam min gonno kena min jii o torro ka alhamdulillah rabbil alamin fa hande miɗen gondi e laado huncu fa hande laado ɓeyɗen min moƴƴere
so neɗɗo waɗa yitere ka waɗa gaña tan boni sa waɗa guite julde ma laaɓata a anda neɗɗo a anda ko garde a anda ko boni
salamu aleykum bandiraɓe am min ka ko teykitimmi ka ɓingel adama sa wuumi wala neɗɗo wala giɗo fuu ko foti yettude sine an ƴeewa sa ƴeewataka a sendata gaña ma e giɗo ma saabu sa wuumi fo fiirigol salligi andugol salligol ma a gasi na gasayi a yaɓɓi hunde na a yaɓɓayi a wawa andude ɗenne dita ka hol makko wala koy li addi o ka minen kam min teykiti ɗum ka
ngol purol an holla wiide neɗɗo andata nafa ko jogi fa nde mursi ɗon sakira meɗen wonɓe yowaru koltimɓen ko woni hakkille muɓen dow ngol purol en jettanɓe bamoy keɓe keƴaɗo meɗen gonɗo toon andu mi jowtima sakiraɓe ɗo kaɗoɗen e yewtere meɗen fabodirande hannden miccintindo e sembe kabaruji ɗi en kalino haala imadaraji banggal oppugoji ko wondi e waɗede ley leydi meɗen ndi fewɗi e himɓe egguɓe le dakorɗe yogaji hono ɗo falaje ɗo uppungoji gaɗama mere mere yontere juuɗe sappo e jeena yettade nogay e nayyi lewru janvier ƴaɓɓino ndu ene caggal muɗum invité de la semaine CICR wonmo keɓunoɗen docteur Ali Ouattara kanko du o haalni en immadaraji ɗiɓe gondi wadde ɗi CICR wondi wadde dow wallugol himɓe egguɓe wonɓe le leydi meɗen ndi hono keɓirta cellal caggal muɗum en kaali du haala himɓe wonduɓe wadde immadaraji allah ana mbawana koye muɓen artiste invité de la semaine mo keɓunoɗen ana noddire mara bi wan soko burkina jooɗiɗo malliɗo wattu o holliti en ko o wondi wadde no bandol ngol ɓamnoɗen nde yontere e sini neɗɗo wumi nde woni ko andata nafa guite yimɓe yowar kolti en kowoni hakkillaji muɓen dow ngol bandol kollowol wiide neɗɗo sene jogi hunde fo andata nafa muɗum fa nde mursi ɗum fo nden andata nafa nden hunde sakiraɓe ɗo gonɗo lemal fo e manggal muɗum en jowto heɗade nde yewtere fabodiren ɗo paalel haalɗo Ousmane Ñalbe ɗo woni noon ɗo to ɓoggui jande to Amadou Sanogo wonino on toon sakiraɓe ɗo gonɗo lemal fo e manggal muɗum en jowto heɗade wassalam.